ja seja janye misote jihoja kulabanga salamwa kabeja
yankulaba kobyo nababiri nabo nabakwayo
yotya eyo sinsobi yange yotya byampebwa bakadde bange kwai otagoberera bigambo byange oli wakuba bibyo nange mbebyange
naye ngoli kunacho
sinywa bidagala
amanyigo
siganya mu budomola
oli kunacho
sinywa bidagala
sigambye tobikola byonna bikole naye ngoli kunacho
sinywa bidagala
amanyigo
siganya mu budomola
oli kunacho
sinywa bidagala sinywa bidagala sinywa bidagala
etoke tono nina kivuvu njagala mbu mwamanyiwo olina tatu nga sabasajja magulu nyondo chuchu kwendabako obulabyo kube kalulu
bambye ebigambo byo birungi but steva tanako mbakayogera bingi mu nsawa z'empaleyo mulimu ki live alone that wachanga we can't see much
ndi mwogezi naye ggwo nkirako
ndabye ku batiitiizo bakirako
bigambo bingi ebikola bibulako
okay bibiri tujuyiwewo
naye ngoli kunacho
sinywa bidagala
amanyigo
siganya mu budomola
oli kunacho
sinywa bidagala
sigambye tobikola byonna bikole naye ngoli kunacho
sinywa bidagala
amanyigo
siganya mu budomola
oli kunacho
sinywa bidagala sinywa bidagala sinywa bidagala
ne bw'olaba nzija sija ntenye misote gibojja kulabanga esalamu bakabejja naye ate byonyumya ababinna bonna bonna baggwawo
tukole ekisamu mukafa kakumatiza kagabe matalo bakizikiza ndayira obutakukwatibwa kisa
who are you what are you bwani ayogere bimamba bamba tukoze tutya for me to trust you wenjogerera kati I feel so confused
naye ngoli kunacho
sinywa bidagala
amanyigo
siganya mu budomola
oli kunacho
sinywa bidagala
sigambye tobikola byonna bikole naye ngoli kunacho
sinywa bidagala
amanyigo
siganya mu budomola
oli kunacho
sinywa bidagala sinywa bidagala sinywa bidagala